si chigana na ye mumanye kungurunguru nchabalimi siku ayo bakama bangi ngandi numba mbalagali lansiwa tulane sikika nengene kamwichi muita tokuwa sonzo mwana wakatindi urwale ronja kubusu za kimanju wekanta kururu tamba na lwekulira balusasira beyazika njagala njogere ebikuno byemba bulira ne mudda mukungiriza nakagamba kaza bintalu okugezamini yali atusettula sakinza sakke y'abakaza bettima bekwigiriza musabo gyetwalaga ate ne sifunayo ne gye nasuubira mukala abasawo mwingirira ennyimbutu naye kati newe munaligabe eri emmunye sikyakomawo okujja mu nju nendaba kati ntegeeka byakulokoka omulimu kangu wumuli walumbi eyantegera wano kuwangala ntekwa kwesega munanyumizanga abanyumize ndi kati bafaanana bati nfuuse muntu wa kristo tekibe kimu waliwo kino tikirala kandigize nonyakuba osanga ddakiyo nenfuna okuwasa naye tasunajja bita ate nakimanya muntu lishemmanga kyakoze tulikirojja abayi basinga n'abalamulira okutiba wairindi n'ebiguna byagwawo tekyaliga kati akyabimera okwali okugga okususi balwadde basirimu amatama nga ntanga tetuganye mwandigeze netutenda n'emirambo eminene okwerigisa bamuliika abantu abalambe nga nabo bamukumi bamutasalondobebwa yono kibumbe bumbe obugwe gwagwago kati tasawumbirira ensi etuweddeko etyo kati amulwadde n'atanalubafaanagana tasofuna setambu bw'oddaabiriza omulambe bwuba osobola okukikola olwakalulu nja kukakuwa naye n'enkola y'okutuzisa nze nsembeera okubatamwa mulambe abantu tubawule yonaatambuza luggumuggumu ng'ebitiyo tubitegeka tetwekigaana ekyokutuwunya ebibwa bwa bubukoga kyemukoze tetwekigaana ekyokutuwunya ebibwa bwa bubukoga naye bemujunaffe tulimu omutima gwandya bukuti nkyagenda emirambo emirungi egyolewa taso gyetuganye okweyagala tasofuna akalambe buli gw'okolako olabe nti yonna amanyika oba ofuna esitampu akuba ogunambanamba ogunene ogw'ebbaati gukonwe ku balwadde nga bw'omulengera tannafuna omwewogoma onooba wakikaaki okweka abalabe mukoddomi nkukkuluma oba obafuula amannyo oba ojjako okutuwera ezo zonna nnamba nga ffe tukikwata nti otunula eri ng'osanze ow'enkunku wadde ati bakisusse tewali anaaba mu malerevu mwaŋŋanga nga kati abalambe baagomokera mbannaabwe ab'ennamba ne beegeja tunaaba tetukyakunyegako nti tasola baguli guti ennamba oteekwa gifuna ozi oyagala tukuwalane n'omala obalamba n'omujjuzo gw'okolako gwakendeera onoomanyira taata ti abantu b'ojuna tebaagala bategeera era ekibaleeteyo obamaleko ebikuuna batta abantu ojogegeeko bw'otyo ulangirire nti ajja mutasana alambwa binaba bikomyawo ojja kuggalawo nga tokyalaba jja okujunywa kyokka mukama wange neyakugula yakuwa kyokumbiri ng'ojunye basajja saako abakazi watuwonye okwetakula naye tuweddewo ate olw'abakwatibwa obutayinza bategeera tasofuna akalambi kyandibadde nakirungi singa olaawa ye n'omala okola ekyo kyandiyambye n'abalwadde bonnogejja siyombye baana battu naye taso kino jja kikola nga buyambi otusasire olumba olwali mukenenya lekati ndweyitira mu bigula tasalongoosebibwa bwabwa omuntu n'aberesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola okubuuza lwaki abalwadde tobagamba kyakwekomaku nekyera nja kita sirimu aleeta entondo w'omulina aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwamu kkubo lyakwesanyusa bwelyajja n'alowooza nti oguntwala obwomu yo lwaki okugeza abakyala bagenda n'abufuna ng'aleereeta ng'ajja asiiga mukyala era ennaku wezeekulungula baasomoka omukazi n'asigalaawo ng'olwo kizigadde okumujju n'ansaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntaza yeefunireeko ettooke wayirindibwa amukwata anaamumanyisa abalenzi bwemutegeera kyavadduka emisinde ewankotta saba wawulu okwogoloza kati nze kwekubuuza kyoba ddala tasootulumirwa kyobaleka yo kyenjo ky'abalwadde ey'omusaalaba mu kyenyi bw'oba osobola oba bakamakansi obajjeko engalo eya ddyeni eya nosfi olangirire bw'oti tibuli ngalo mwenda yalinnya ku nkandaggu baabamanyi okukwana tumala kukebeera ngalo zino byongerako ekyo kijona okuva ku bakyala nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo si lwakuba mbakyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo nga nze nzira mu kisawe nakakkalabya naye kati ndi bweru ennamba ya tajo gye nninzo byongerako nga njawula omulwadde kaabe n'ettamegga ejjuufu ng'amabuga mumanye ennumi ekituta gye emibiri egitiba gino n'ompagira gweye eringula ati wenna wenna n'ogujuba nanga analya tulabye ennyo baana batu guno omululu gw'ekisajja gwa tumazaawo tasontaba otutaase tulambire ebbulooka z'ennene n'otujuna gw'owumbye matafaali saako erinnya lya fakitole kyefulumya tasofuna akalambe buli gw'okolako aveeko waakiri oba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukuttirukuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukudduka obuttirawo naye ensi eggwaawo nnyo w'olitegerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkikwolese siriimu twali tumwawula ng'akozza abantu baaluma kati banogoka bunogosi n'eggulo gwe wasuze naye n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza mpera n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza okutulabirira mukozi omulimu ettendo Inza jimara mwa kukufa buwe Mulina na kasente Okora kubata sasura mweka basa Na insa wakarambe Uyabero pete tadira tumanyira Uliarabi kakeyo Okumuwe mpeke musoke chenamba Amanya temubabuza Yenze basudomu keke fumbio kunyumia Sinyumia vivozi vozi Baby tajinyo kuhinyumia tuleka Sikuwa yova na batu Ngani numba mbara gali ransiwa Tasono nesirimu Mutandikira wabaya galupi ungira kubimuraba Katonda njagala barunga mie Mbabara miza jimukora Sirimu wana banonira Manyari kulujiwe musula Aita ugwa ya niliza Tusisika no mchoguli Ngeze kuno nyabi endita na miu Munda virewe muli na go Thank you.